Le magazine parlant de l'environnement.
Kasaraji kam woni kanyi e yorkole nokkule godde dum woni ko wonde matere nyaloma hande no wattu wonde waytirade dum wonde waddu tid Allahji mawdi tawede wiidi imadraja no gonde wadde do hen fu yimbe el wombe le kreduji di kay wala fu ko pamili hen an tampile o do golle sanne fu fotande mobe awobe kanyi e durobe fa yotto yo don so tobe wombe le dedo nokkule kedden ko be tifi do hen
ya tire tulen
sawra dabaji fa he min jogi no do gadi fudi mbati sabi ko kammuji di buyti ko dun ka ana wembi men sanne hitane du fudu buri yaade yaso jameji di bonni galleji ame sabi majji bonandaji fa he wadde galleji ame miden gondi fawde tidalaji naw dili de ndiyameji di ko kammuji di buyti ko ku teje mudum mata ma sanne do gase ame fay hune wardano wordino arande sabi waytagol wakati liddi de fanditi hebugol mudum du wona ko newi miden kani itude dati goddi garoji wallude men wutirde wakati mo ngon jong min taykike hitane fu leydi ni buri yorbe wala fu ko fudata do hen ko wawi nafude neddo kase dunke en andan be kabaruji mudum ka holiti wiide sabi ndia meji di ko won le lindi ko wawi nafude gese de fu ndia nabi arande fayso wana angere so aremi gesama ada wawi no hebude hen ko nafete ngal nyaloma hande so wana angere chimique ngai ngatuda en gesama fay huuda hebata
miden andi dabareji modi kani fiedle hen nyaloma hando dum wor somi ngadi ko tal mangal jowingal dow hawa luuji ko nodirte cop non humini be kabar habude no wattu wonde waytirade kollitiri wiide fedde nodirte agence de l'environnement et du développement durable AIDD kollitiwide imadraji cop di yod imadraji mawdi non kedden kanko nodirte do Moussa Diarra le ndedo fedde woni mudon ko masifido hen
ya pamal le
projet ngaji ka ana uti ana haba dubi dina dubi tati jon min jubbi ke projet ngaji be golle mu en woni ewtaale waytagol wakati o le miloji anka ana heba projet ngaji chapan jena jubali gondo do wadde imadraji yalla ana heba habude waytagol wakati o le golli dal hakune ame yimbe le pabo tobe men min juini projet ngaji bawdi faabaade janyele di yalla ana heba fewde kutteje waytagol wakati o
andambe kabar hawaluji kolli tiwide kawtal ngal noddirta koppgal ido way hunciande horno hawaluji di gordi fa yimbe kebo do hen gikke lobbo keddemo kanko noddirta Soumana Koulibaly yo gota andano kabar hawaluji o wi leydi ela dido torraji gonde yottade nyaloma hando kanyen kan waddo hen imadraji mawdi yela leydi ela godde dana pabo dum
yalla imadraji de min gondi wadde fewre waytagol wakati o ana ye golleji di nukule didi hani wadede le layde sellatu kina layde jogidi usine ngaji mudi latidi sababu bonnude fe hendu kon pofata hande hono Etats-Unis Chine jaba buytude le temdere fu debe sapu gaz ngaji di be jopata hendu hono no hollitiri wiide jide fa hewi ngaddi fewre waytagol wakati o
taggal mudo halide tikandi nangede
ebe kan jaure yobude leede gala bawde sannedu jawdi bawdi wallude be fewde tiddal waytagol wakati o be jeba wallude yimbe be ndiameji bonnani kasendu be paabobe yella ebe keba habude rafi ngure kay tiddalaji guddi bilidi e tacugol ledde kay rafi hebugol topo kantido
ko kammoji di jokkindirta le leedi meden di dun latiki sababu so nokkule kewde demal gasta le dubi jabbinodi so heedi do dar matele nokkule godde do kaditen bete hande do kabaruji amen jowidi do hawaluji jeddira warore
le magazine parlant de l'environnement.